This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa kuba phulaphuli be Radio K Pulpit ese Durbanville ePelville. Silapha eCape Town bathandikayo. Nibulisa ke ngumfundisi uKwengu. Amen. Ndoda yakwaJola. Esuka ngapha ke kwaBhaca eMount Frere. Ndiyamthanda kakhulu uYesu bathandikayo. Ndiyakholwa ukuthi izono zam uzixolele ngegama leNkosi. Bathandikayo ndinibulisa ndinolono wabo namhlanje ekuseni ukuthi uThixo undincedile alibonke igama leNkosi. Akhonto ke nothi ndiyikhombe ngoku ebonakalayo kodwa undincede nangempilo le yam eyoba ndikwazi ukuvuka ndizochazela abantwana bakaThixo ndizobulisana nabo alibonke igama leNkosi ndiveke nokuphila kwabo molweni ke bathandikayo ndinsizwa ke bathandikayo apha enonkosikazi tshatile ke phaya kwaRhadebe intombi phaya malibonke igama leNkosi amen ndiyamthanda kakhulu uYesu usincede kakhulu ke bathandikayo silo lasapho ngoba silizwe ngabantwana abafana abathathu amen usemhleke bathandikayo uYesu ever since sizobe sigqiba ke ngoku bathandikayo unyaka we-20 ndinala nkosikazi apha ke kuDisember nge-3 alibonke igama leNkosi I'm so blessed ndisikelelekile bathandikayo sisibusiso kwaseso malibonke igama leNkosi ngoba abanye abantu baba sonke singena emtshatweni sinalento yoba sifuna ukuyogugelana sifuna ukuthi sahlulwe kukufa alibonke igama leNkosi ke kwenxesha kungenzeki ingolo hlobo ukuthi sonke alibonke igama leNkosi zikhona ke izizathu ngezizathu eziye zibangela ukuthi abantu kwenxesha bangayigqibi into ebebeyiqalile alibonke igama leNkosi asibagwebi ke bathandikayo sibagwebi ngoba zininzi challenges abantu abadibana nazo nothi nawe xa unokubamamela bekuchazela isizathu sobabona into obana no mandiyiqhawulele relationship uthi nawe usimamela ubona into obana hayi umntana womntu uqhawule ngakhona alibongwe ke igama leNkosi molweni bathandikayo njengoba sishumayela nje si experience izinto ezininzi omnye umntu ufumasa into obana akabethwa ubethelwa ukubulawa alibonke igama leNkosi ahlale umntana womntu wethu uhlele ngenxa yabantwana kodwa ubuthi ayaqaphela fumanise uba ye lo mntu ukukhombisa amanxeba indoda ingesabi ukuthatha imela ihlabe umntu wesifazane aqhubeke umntu wesifazane ahlale nendoda alibonke igama leNkosi kanti kwenye igame yaba yayinkosikazi eyaba namandla alolo hlobo strange alibonke igama leNkosi eyayimbamba umyenayo ngesixhanti imkhombe ngebhozo ithi yeyi ndakubulala wena alibonke igama leNkosi yeyi ndaqonda into yobana yeyi lo mfazi yeyi ndoda lumka mayisenamane ekukhomba ngamabhozo ngolu hlobo ngoba indoda kubonakala uba yayiwikhi kuye inkosikazi yondlekile imbamba ingathi ibamba unyana alibonge igama leNkosi athi yey mfondini uyawuphuma ibhokisa kuba ngaba awuyiqondi le nto malibonge ithathele amanyathelo le nto alibonge igama lemolweni bathandikayo sisabonga uThixo inceba bathandikayo umusa alibonge igama leNkosi umusa komnye unyaka bendiye kwi-birthday yomnye utata abantwana bakhe beyomenzela i-birthday kuthiwa una-50 years emtshatweni nomama wakwabo alibonge igama leNkosi I believe 10 years back ukuya kwam even I think nangaphezulu kwala 10 years alibonge igama leNkosi lo tata nanamhlanje lo tata usahleli nomama wakwakhe alibonge igama leNkosi kuthiwa kumfundisi uTata Masete waseBaptist usahleli nenkosikazi yakhe namhlanje kanga ngento ba obese bandleni kule cawe xa iqala uDisemba besikhonza naye ebandleni uyathanda ke ukumane esivisithela njenge elder ekhona malibonke amalenkosi esithandayo alibonke amalenkosi esicebisa kahle kakhulu ekuhlaleni noThixo malibonke igama lenkosi ngoba indlela abathani kaye enyanisweni ibuzwa kwabaphambili alibonke igama lenkosi bathani kaye sizawungena ke ezwini likaThixo amen mandiphinde ndingalibali ukuchaza kubaphulaphuli ukuthi baphulaphuli siuqalile unyaka siuqalile nje yazi base siuqalile siphakathi nawo umzalwane alibonke uzothi usathi wena siphakathi nawo mina ndifike ndithi hey siugqibile alibonke manje ndizama into ukuthi yonke into oyiplanile ukuthi mawuyenze kulonyaka ungakulinga udileye uthi nguJanuwari wethu mandiphumule no usuphumula qalisa ngoku uyenze lento oplane into obingasukuthi uphele unyaka ibe yenzekile ebomini bakho alibonke ngamale khumbule kalokuthi ixesha alimanga ixesha limlinda umuntu alibonke ngamale Nkosi ungamane ubeka amangomso uyawuba late uyawuthi uyaphaphama uphaphame sekuthiwa nguJune alibonke ngamale Nkosi abanye sibabona abantu bathandikayo kude kufike noDisemba ubone umuntu ehluleka nditsho ukugoduka ubephangela ke from January kwaze kwayofika ke uDisemba oko ephangela kodwa wahlulwe kukwenza imali yetikiti loba akwazi ukugoduka okoko ehleli nje umanethi uzawubeka ngoba uthi ibhasi cheap ukusuka pha ukuye ezilalini malibonke ngamale lenkosi akhohlwe uba ezilalini kufuneka kufike kwagrosalwa phayana kufuneka kwakhona imali futhi yokuphinde futhi athengele abantwana iChristmas akwazi ukuthi abantwana babe nempahla naye futhi abenalo itikiti lokubuya aze eKapa umveke ngokumuntu echaza into eninzi edala into okuba angagoduke athi andizokwazi bandigoduke ininsi wethu into eza kufuneka ndiyenze pha and andikho ready ngokwasezimalini ubenalo ixesha loba abenokumane eyibeka noba i500 noba i300 xa uqokelele ezo 300 wena unyaka wonke ndine sure khona into ebezinokukunceda kuyo umphulaphuli ungaphumli ilento iyefana nokukholwa oku ukuthi umuntu nomuntu azilungiselele kusele ixesha angalindi ixesha lokugqibela loba kuthiwa yey nansi inkosi nali likhala ixilongo kube ngathi kungomhla wentombi ezilishumi ekuthiwa phakathi kwazo ezinhlanu zahlala zangayiphathi enough ioil ezawubangela into obana izibane zabo ziqhubeke zivutha kodwa phakathi kwazo ke iBhayibhile zazikhona ezakunazo kubona into obana ezinhlanu zilungiselela umhla wokufika komyeni ukuthi makafiki oil isekhona bathandekayi oil egalelwa ezibanini bathandekayi iBhayibhile ke mayithetha ithi ke kwafike kwamemezelwa into kokubana nanku umyeni siza kwasho ukuthi aba abaye babikho wise baphelelwa ngoku yi oil yoba bakwazi ukumkhanyisela umyeni ngoba umyeni bekunideka ukuthi kufika abantu abazamkhawulela bayomkhawulela bephete izibane zabo zabe ezabo ziphelelwa yi oil kuthiwa bagijima ke bezama ukuyozithengela ke i-oil zabo ngoba bathi nakucela kwabanye nabanye abalapha ababebesithi hey azonelanga kwathina asinakwazi ukunicuntsulela malibongwe igama lenkosi kuyawuba njalo ke bathandekayo ngemini yenkosi kuyoba njalo abantu bawuthi benkonkoza icango libe livaliwe okwa kaloku nje mphulaphuli wasekhaya ndiyathanda ukuxelela ukuthi icango lona lisavuliwe isango nguJesu athi ke ohlabelelayo nawe ungeza kwelikhaya uziphumulele malibongwe ke igama lenkosi free of charge izulu liyangenwa njengoba emaholweni ane celebrate sizocula kungenwa ngemali malibongwe igama lenkosi khona nenkonzo eziye zimenyezelwe kuthiwa kuzawufika umfundisi ubani kuthiwe nanka amatikiti kungenwa ngemali ukuyomanyelwa izwi likaThixo kodwa apha kuYesu kungenwa free of charge bathandekayo ndiyamcebisa ke umuntu esamamele ukuthi lo mzuzu kusangenwa free of charge makazi xelele into yobana makagqibe ngobomi bakhe naye angene emsithweni lungadange luvalwe ke icango bathandekayo ngegama lika Jesu wase Nazaretha alibonke asifuni experience embi bakhala abantu bathi azange sake sanothiswa zange sake sacetyiswa ngoba masenze ntoni ngoba umyeni uyeza malibonke igama lenkosi inyeke bazalwana into efuneka ke umuntu ayenze kukuvuma ngomlomo akholwe ngenhliziyo yakhe aze uYesu angene ebomini balomuntu atsho lo muntu abe sisidalwa esitsha abe nobomi obungunaphakade izono zakhe ke zixolelwe njengoba injalo iBhayibhile pha kwincwadi zamaRoma 10 andizawuthanda ke bathandeka ukuthi sifunde kwincwadi zethu zeGenesis uchapter iGenesis yethu esizawufunda kuyo chapter 18 alibonke igama lenkosi sizawufunda ke kodwa ndiyathanda ukuthi mhlambe ke sifunde kakhulwana before sifike ke kule ndawo yesihloko sethu sizawuthetha ngaso phaa kuverse 12 apho isithi uSara wahleka alibongwe ke igama lenkosi masifundeni uSara uhleka xa bekutheni sesivela kwindawo ethi uSara wahleka empeleni nawe mphulaphuli ndinayo into ethi nawe uba yayinguwe wawunokuhleka ngoba isithunywa sikaThixo safika sizomhlekisa uThixo ngoba bathandekayo uThixo emva kwenhlungu emva kwenxwaleko emva kwako konke ukonakala nobubi experiences ezibhedi ezifunyanwa ngumntu uThixo uyakwazi ukuthi ahambe afike emntwini ezomhlekisa akukhathaliseki mphulaphuli noba umhlekisa ngabantwana bakhe kodwa uThixo uyamhlekisa umuntu ndiyathanda nawe mphulaphuli wasekhaya ukuchazela lento ukuthi uyazi kakuhle ukuthi unyaka uqala uThixo uza kuhlekisa kulonyaka malibongwe ke igama lenkosi baphulaphuli basekhaya ndicela ke ukulifunda ke izwi likaThixo njengoko libhaliwe kule ncwadi kaGenesis chapter 18 sizawufunda siqale phaya eqaleni sive ukuthi lithini izwi likaThixo phaya isihloko phayana xa uthi uyajonga bona bebhalile phaya bathi uAbraham wamkela izithunywa ezithathu verse 1 uYehova wabonakala kuye emiokini kamamre ehlele emnyango wententhe ekufudumaleni kwemini wawaphakamisa amehlo akhe wabona nango amadoda amathathu eminga kuye wabona wagidima eyakwakhawulela esuka emnyango wententhe waqubuda emnyango wathi baphulaphuli masifundeni futhi wathi Nkosi yam ukuba kaloku ndibabalwe nguwe Musa ukudlula umke kumkhonzi wakho makhe ukuthatyathwe intwana yamanzi nihlambe inyawo zenu ningqenqe phansi komthi lo ndithabathe iqhekeza lesonka nichase inhliziyo zenu kamva nodlula kuba nize kudlula ngenxa yoko kumkhonzi wenu athi yenza ngoko uthetha ngako wakhawuleza uAbraham waya ententeni kuSara wathi khawuleza ovule esela ezintathu uzomgubo ocoliweyo wenze amaqheke amaqebengwana ezonka wagidima waya ezinkomeni uAbraham wathabatha ithole lenkomo lithambile lilungile wanika umfana wakhawuleza ukulungisa wathabatha amasi nobisi nethole lenkomo walilungisele elilungisileyo wabeka phambi kwabo wema ngakuwo phansi komthi lowo adla athi kuphi na uSara umkakho wathi nanko ententeni yathi ndiyakubuyela kuwe ilakubuya elixesha yabona uSara umkakho uyakuba nonyana weva uSara esemnyango wentente wona emva kwayo ke kaloku uAbraham noSara babesebekhulile bekhuluphele sebekhulile kusekunqamkile kuSara okwendlela yabafazi uSara wahleka ngaphakathi kwakhe esithi emva kokuba ndihagele ndisaya kuyolulelwa na nenkosi yam yaluphele nje wathi uYehova kaAbraham yini na ukuba uSara ahleke esithi kuhleliwe nje ndiyakuzala na ndaluphele nje mna kukhona into emnqabeleyo na uYehova ngexesha elimisiweyo ndiyakubuyela kuwe lakubuya elixesha uSara abenonyana wakhanyela uSara esithi andihlekanga kuba ebesoyika wathi yena hayi uhlekile malibongwe ke bazalwane igama lenkosi apho ke isihloko sathi ke uSara wahleka uSara uhlekiswa zizithunywa zezulu kukuthetha kukaThixo alibonke igama lenkosi ngoba uThixo uthetha into estrange engakhange wake wayilindela uSara uba ingathethwa emva kweminyaka uSara ekhangela umntwana engamfumani naku ekwaluphaleni kwakhe sencamile alibonke igama lenkosi ngoba uThixo uyakwazi uyavama ukusebenzisa ixesha abantu abancame ngalo ibe lixesha yena aqala ngalo izinto ngoba unguThixo izinto zakhe ziphambene nezinto zethu unguThixo ongaxakwa unguThixo onguThixo onobubele obala iinwele zethu osifunzayo osigqokisayo izibele zakhe zanele wonke ke umhlaba uThixo lona baphulaphuli basekhaya nali izwi likaThixo kufika izithunywa ezithathu kule ndoda kuthiwa nguAbraham alibonke igama lenkosi amen alibonke igama lenkosi kubonakala into kokubana sebele beluphele usebele beluphele alibonke igama lenkosi njengoba nawe mphulaphuli wezwi likaThixo namhlanje kungenzeka into okubana sofike apho usithi so waluphele maqondana nomthandazo ekudala uthandaza ungaphenduleki namhlanje ufike endaweni apho uthi sewaluphele akho nto engaphinde yenzeke ebomini bakho ndizothi kuwe uThixo uyayibuyisela iminyaka edliwe sisikhonyane konke okungenzeki ebantwini kuye uThixo kuyenzeka uyayibuyisela iminyaka uThixo alibonke manje uThixo ke ngoku uzothetha ngeangel apha kuAbraham to Abraham ubamamele labatata bethetha nomyeni lenkosikazi bamamele bethetha nomyeni wayo ime emnyango iyeva okukutshintshana kwemeseji yenkosikazi yomyeni kunye nezithunywa imamele nendawo ethi umye unkosikazi wakho ngelixesha kunyako zayo uyawube etetile enomntwana ayivelento uSara ndiyabona into okubana abheke iage yakhe acinga iminyaka nayo azijonge naye afike seshwabene malibonke gama lenkosi ngoba ixesha eli beseli lihambile ayiphike le nto enhlizweni yakhe ukuthi hayi inoba abantu bakaThixo aba balahlekile okanye mhlawumbe bayaqhula ingoba bengandazi ukuthi sendingumntu osekhule kangakanani emphulaphuli ndiyathanda ukuxelela ukuthi uThixo unguThixo onguThixo weminyaka iminyaka yenziwa nguye akalawulwa yiminyaka unguThixo wayo neminyaka njengoba enguThixo wesabatha ayo sabatha erana yena yena urana isabatha alibongwe igama lenkosi enyanisweni iBhayibhile uwambuza ambuza ingelosi ukuthi uhleka ntoni uSara alibongwe uthi uSara kuthiwa wathi ayi andihleki yakhanyela lenkosikazi njengoba nawe mphulaphuli wasekhaya namhlanje ndinayo into ethi kungenzeka uyahleka kwisimo osijongile esingenxa yakho ucinga into obana izinto kade uzifuna xa kuleli xesha awusajonganga into okokubana zingaphinde zibe khona ngoba unale nto yokokuba ixesha lazo lidlulile ndiyabulela ke mphulaphuli God bless you nawe ke umethemba uThixo siphinde sibonane ke kwigame elandelayo amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.